Ekitongole ekivunaanyizibwa mu kutaasa n'okukuma obutonde bw'ensi mu ggwanga lino, ki National Environment Management Authority NEMA, kisibudde abakozi baakyo abakwasisa amateeka 55 okugenda ku ttendekero lya poliisi e Kabalya okutendekebwa okusobola okufuna obukugu mu kukwasisa amateeka n'okulaba nti nno banyweza ebikwekweto ku bantu abeesomye okusanyawo obutonde bw'ensi mu ggwanga lino. Ssenkulu w'ekitongole kino Dr. Balire Gakankwasa agambye nti nno bateekateeka okukola poliisi y'ekitongole kino nga y'abasirikale 12.
Polisi eze tuyambako okukuma obutonde ngeyita mu kitongole kyayo ekya Environment Protection Police Unit kyetukoragana nakyo ennyo era tubeebaza okubeerawo mu kukuma by'obutonde n'amagye tugeebaza.
Dr. Balire Gakankwasa agamba nti newankubadde batandisewo poliisi yaabwe ng'ekitongole ekikuma obutonde bw'ensi mu ggwanga lino, kyokka ate baakusigala nga bafuna obuyambi okuva eri poliisi okusaako n'ebitongole by'amagye.
Kati ekitongole kino ekibinja kino we kimala okutraininga kye kigenda okubeera nga kikulembera ebikwekweto n'okukuuma ebyobutonde mu Uganda, naye era nga kijja kusigala kiyambibwako poliisi. Poliisi tejja kuvaawo, poliisi ejja kusigala ng'ekiyambako n'amagye gajja kusigala nga gakiyambako.